jacaylku raagay dartaa taxadii ka jaro rafaad ku haye ruuxayga jacaylku raagay dartaa taxadii ka jaro rafaad ku haye.